fin de bruit, lundi.
Quelle folie ça.
Wana mapezi matam mapezi ananoga hata kwa dada binam ikiwaga na upwilu kichupa kisadorini wendo wangu fundi na kuita mtaalam yani upo moyoni ninacho kupenda tamera najua wewe ndo boni wewe ndo boni yangu nimekubirivu mwenye olewa kama kuchiti nisha chiti zamani umara nishafanya kitambo kama kunaga nishadanga zamani sasa sitaki we jamani asa hivi staki kuchiti na tulia na baby mana nimempenda hana nipenda ni mchiti vipi mweza we machisi boti mwezenu staki kuchiti na tulia na malewa mana nimempenda hana nipenda ni mchiti vipi mweza.
Kuzi muda ote na kuwazia ukijanyacha kia mungu utaniua anipetena na reo mimi nanogewa oh baby utamtam tupumba kanalewaga
kupenda sana leo tupike pilau mama
nipe utamu
na 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 na
nipe utamu
na 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 na
na nipe utamu
baby nipe utamu
we jamani asa hivi staki kuchiti na tulia na baby
na tulia na ye
mana nimempenda
Sibati
mwezenu staki kuchiti na tulia na maiwa
oh,